waxa shalay dhamaaday waqtigii loogu talagalay in lagu dhameystiro doorashada kuraasta baarlamaanka iyadoo weli ay harsan yihiin ilaa 39 kursi. Dhinaca kale, guddiga doorashooyinka heerka federaal ayaa soo saaray jadwal ay ku sheegeen in liiska xildhibaanada rasmi ahaan loogu dhawaaqi doono 11-ka bishan, iyadoo 14-ka bisha soo socotana la dhaarin doono xildhibaanada. Talabadan waxaa markiiba ka hor yimid maamulada koonfur galbeed iyo galmudug. Haddaba xaaladda cusub ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ka wareystay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka, Cismaan Muxyiddiin Shaatax.
Badr, aada umaadsan tahay. Runtii walalkii aan hore u qabnay oo mar kastaba doorashooyinkii gunaanadkoodii, hirgelintoodii dib u dhac aan loo baahneen mar kastaba dib ugu dhacay, ayaa haddana hadda waxaad moodaa in waqtigii labaad ee loo qabtay ama dhowr waqti waa la qabtay, laakiin waqtigii hadda u dambeeyo la qabtay in weli ay wax dhaman yihiin. Marka dalka ma xameli karo doorasho oo waqtigeedu iska furan yahay oo aanan soo gabagabeyneynin, amaba runtii mas-uuliyaddeedii aysan ahayn mid dadkii oo mas-uuliyadda ka ahaa ay seed doonaan u sameynayaan in hadda dana loo sii xaynaa karin. Anaga marka waxaan isleenahay waqti dambe oo dib loo dhigo uma baahno doorashada, waa in doorashooyinkii guda loo galaa iyadoo la dhameystiraa inta dhiman, balse aanan la sugeynin oo hore loo sii wado doorashadii guddoomiyihii baarlamaanka kuxigeenadiisii aqalka sare in hoolahaas hore loo galo ayaa.
Maxay ka dhigan tahay in weli deegaan doorashooyin qaarkoodna ay kuraasta ku dhiman tahay, welina madashaysan ka hadlin maadaama jadwalka ugu dambeeya soo saaren oo idlaaday? Xagee loo aamusan yahay taasi qaban laada?
Waxay la tahay kulley hadal dambo hadda ama waqti kalaadan loo sii qabto inaanu furneyn. Waxaan arkeynay in guddiga doorashada ay heer federaal ay ku dhawaaqeen inay bilaabayaan shahaadisiintii iyo daarintii mudanayaasha baarlamaanka 11-aad. Waana waxa hadda oo muhiimka ah oo hadda ummadda dhan ay filayso in talaabadaas hore loo qaado oo runtii lasoo gabagabeeyey sida ugu dhaqsiyaha badan inuu hirgalo ama uu shaqeeyo maalada 11-aad holiisii uu bilaabo ee ugu horeyso doorashadii guddoomiyihii guddoomiye kuxigeenadii iyo guddoomiye aqalka sare iyo kuxigeenadiisi. Waa tan hadda ugu muhiimsan ay dadku ay doorayaan inay hore loo galo. Meelaha hadda ay doorashada ku dhiman tahayna waxaan aaminsannahay in arrimo siyaasadeed iyo waxay yaran yihiin iyo isjiijiid siyaasadeed taana ay tahay in lagula xisaabtamo kulley edimaka mas-uulka arrimahaas dibudhacaas inay sii socdaan oo aanan maaragta aysan naqan mid laga aamuso, laakiin aana loo xirnaano hooshii inay socoto.
Maxay ka dhigan tahay diidmada galmudug iyo koonfur galbeed ee jadwalkan guddiga doorashada soo saareen? Maxay ka dhigan tahay?
anigu ma garanayo waxa ay ka dhigan tahay, laakiinse marka aad fiirisid waa uun waxaa ka muuqda calaamadihii mar kastaba doorashooyinkii inay sii jiitamaan. Sabab u ahaa mana aha mid hadda runtii loo baahan yahay in arrintaas ay timaado, maxaa yeelay dalku abaaro baahsan ayaa ka jira. Dowladnimadii kala guurkeedii wuu dheeraaday. Waxaan la soconnaa arrimo badan inay wax yaran tahay doorashooyinkan gabagabadooda. Marka lama garan karo hadda iyagu waxa ku kalisa in hadda iyadoo intaas doorashadu ay soo marta, intaasoo waqti dibudhac soo marta, in haddana hadda su-aal la geliyo socoshadeeda. Balse waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in doorashadan baarlamaanka 11-aad loo gudagalo iyadoo lasoo dhameystiraayo xubnaha dhiban, balse inta hadda joogto waa ay ku filan tahay inay hore u galaan hoosu baarlamaanka doorashooyin kale ay u gudaan wejiga labaad oo ah in la doorto guddoomiyaashii baarlamaanka kadibna loo dareero doorashadii madaxweynaha.
Waan gartay garbahaar ee soo hadal qaatay siyaasad ayaa ku jukaatiri, maxaa laga yeeli doonaa maadaama deegaan doorasho labaad iyo matalaad dad ay sugayaan? Maxay kula tahay in laga sameeyo garbahaare?
Walaa runtii garbahaare doorashadeed inay dib u dhacdo waa uun mas-uuliyad xumo waay saan isleeyahay. Ma aheen in maaragta ay dib u dhacdo, laakiin hadda anigu particularly garbahaare kaliya kamaan aan meelo badan ay ku dhameyhiin aan ogsoonahay laba maamul goboleed kaliya inay soo dhameystireen kuwa kalena ay ku dhiman tahay. Marka meel kastoo hadda ay ku dhiman tahayna waxaan aaminsannahay khilaafyadii siyaasiyadeed dalka jira ayaa hareereeyey iyo maarata mid aan marka habraacyadii doorashadii iyo sidii u dugsiyihii aan loo fulinay ay keeni karto sababaha dib u dhaca. Waana waxa aad ugu xunnahay in markii labaad oo deedan loo qabto in ay doorashooyinkii ay dib u dhacaan. Waxaan aaminsanahay in la xalli karo doorashooyinkaas inta hadda uu socdo nidaamka dhaarinta iyo shahaadasiinta xildhibaanada kalena in lasoo dhamaystiri karaan aaminsanahay haddii xil layska saaro. balse waxaad moodaa mar haddii dadkii mas-uuliyiinta ahaa aan jirin qaab lagula xisaabtamo iyo cid la xisaabtantaba in markaa mar kastaba ay si sahal ah doorashooyinka dib isaga dhacayaan.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha bulshada rayidka cismaan fiidiin shatax wuxuu u warramayey wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle.